queremos un papel.
Tiba ikisha mbuzi wezi kuchukua.
Kama utaki basi,
nikikupa geto ugonjo sifunge mlango, lazima tutapiga mtungo.
Kama utaki basi,
ila unayotaka utapata, ila kikupa na mchanganyo unataka.
Kama utaki basi,
sina ujinga kukutumia, ila utapofika safili nitalipia.
Kama utaki basi,
sitaki tugombane, na kupa F50 libangu laki nane.
Kama utaki basi,
nikikunga simu patikane.
Kama utaki basi,
usipopatikana lazima nkupokonye.
Kama utaki basi,
ukija geto na kupakia mkongo.
Kama utaki basi,
alafu lazima utatoa ndogo.
Kama utaki basi,
ayoyo
mimi mwenzako si lazimishi. Kama utaki basi,
ayoyo
mimi mwenzako si lazimishi.
Kama utaki basi,
come on, ta.
Come on, take it easy.
Come on, ta.
Uta. Come on, take it easy.
Come on, ta.
Come on, take it easy.
Come on, ta. Uta.
Come on, take it easy.
Basi tena leto tam, leto tam, leto tam, leto tam. Basi tena leto tam,
mama,
leto tam.
Ivyo ivyo,
leto tam.
Pindi ba,
leto tam.
Nasema kama liziki ungegawa wewe singekuwa kizaizai.
Mama. Anaegawa ni Mungu baba ndo anafanya mina jidai.
Umo umo na unaweka tena.
We dada umepewa sula, umepewa chura. Unangoja nini hapo mwendo kupiga hela? Nasema umepewa sura, umepewa chura. Unangoja nini hapo mwendo kupiga? Wasa ni kumimbofu mtoto wa mafia. Watu pisi wewe, Uncle Mofati.
Nasaidu sija
Aisa boy makisube. Wanangu tamu nakuja, mala utamu nakata. Eti utamu nakuja, mala utamu nakata. Umo umo
minasema mkiachana chaneni kweli kweli. Wanangu mkiachana chaneni kweli kweli. Sio mnaludiana, mnatufanya. Sisi tulotangaza tonekane atuna mana. Wanangu mnaludiana, natufanya. Sisi tulotangaza tonekane atuna mana.
Wese bimzawa wakijanjana. Lamsolim
Medi kipota
Kakesa
Jayara kongera. Weshimi wakabalika.
Seidoni wewe.
Wetumbo tumbo mchojo. Azizi mtitu na Mr. Kabale.
Weshimi wakumbila moto
na mama kilave.